Alan, you are go be there. Just say that don't you care. Echa kukwa gala chiri matega. Na kufana na mbutufu ya
mwela. What a nice thing effect you have on me. Yeah. When you speak, I only want to listen to you. When you look into my eyes, I only wish you to see again. When you come near me, I only want you to feel again. Yeah. Kano kalango, ndi mkola mupango. True love, mkwakala utajusai. Kano kalango, ndi mkola mupango.
Mwanamu wale ba muita jazira Ahimendi ya manyezai Uwe mkwano kwa dala tudekai Choku kwa gala chili matekai You wanna guess next my day I really don't know what I should say
Girl is home, and you is home Indi kaliba mochine chintu katwezuwe everyday
Nataka tushipa moja miyere Mimi na wewe tujichunge Urembo wako umenishinda Wengine unawazidi Kano kalango Ndi mkola mupango True love Mkwa gala utajusai Kano kalango Ndi mkola mupango True love Mkwa gala utajusai
Uya ganya mwaka kala ka brownie Ulidu nkuleba kwa feeling a fine Migo baye ni ukanze ni doni Migo waketu ya popo When you look into my eyes I only wish you to see again When you come near me
I only want you to feel again Yeah Nataka tuishi pamoja milele Mimi na wewe tujichunge Urembo wako umenishinda Na wengine unawazidi
Kano kalango, ndi mkola mupango
True love, mkwa gala mutajusai Kano kalango, ndi mkola mupango